ayezi uwa chawa. Adama ezi kwa baba kama hakunaga hawa. Na mana kwamba bila umoja hakuna power. So tushiriki pamoja kutoka kama sha. Amna doctor bila mgonjwa, sawa. Amna polisi bila mwizi, sawa. Amna Kim bila kesi pia, sawa. Asa ni kipi mnachachawa, tulia niweke sawa. Umoje ndiyo nguvu, wao wenyewe watapagawa. Tushirikiane kasi afu, mwenzako akikwama front line mpige tafu. Weka mbali mabifu, mzuka sana ari. Mochu mochu tutu bene siku fosu marufu.
Akifa mwanajeshi, mwanajeshi anazaliwa. Umoja ni nguvu, twenzetu. Hakuna kubaki nyuma, wote ni makamanda. Umoja ni nguvu, twenzetu. Kina baba, kina mama, kina kaka, kina dada. Umoja ni nguvu, twenzetu. Kwa Mueli, kwa Masisi, wote ni wamoja. Umoja ni nguvu.
Oya, amka, let's go. Tupa sugar, let's get to. It's time to wake up, brothers and sisters. Let's go, and I wish we'd bonge mregalize. Kuna vitu vingi ninge realize. So when I spit the marijuana in the morning, it got me thinking vitu ambavyo kwa sivyoni. Okay, kwa mfano me and you tukia mwajowin. Nadhani kitatokea nini uko mwishoni. So mama, let's go. My papa, let's go. My brother, let's go. My sister, let's go. My uncle, let's go. My auntie, let's go. My cousin, let's go. Wawawa.
Akifa mwanajeshi, mwanajeshi anazaliwa. Umoja ni nguvu, twenzetu. Hakuna kubaki nyuma, wote ni makamanda. Umoja ni nguvu, twenzetu. Kina baba, kina mama, kina kaka, kina dada. Umoja ni nguvu, twenzetu. Kwa Mueli, kwa Masisi, wote ni wamoja. Umoja ni nguvu. Kama dereva na kondakta, safari yetu moja. Timu ya kikapu, kandanda ama volleyball. Twende pass to pass, la kwetu lengo moja. Moja tunafika, tukikaza people. Here we go.
Shamba boy, country boy, Kingston on 16th. Yes, you already know what it is. UNITY, love to everybody, peace and happiness. Kingston, Kingston.